Wow.
Erro! Ra ra ra!
Ayo Alex.
Hey, they never thought we could bring it like this, huh? Yo Alex and Erro like this, huh? Hata kama mambo Johnny tricky, huh? Waonyesha itakuwa fiti. Umefanya maajabu, na siwezi kueleza, hata nikiteleza. Nishikilie
bamba,
hiwa koku nishikilie
bamba.
Hey, baba umenyamaza sana. Na shule haja lipo bana, ha, magoti yamepiga sana, ha, utakuja lini baba, hey. Na baba umenyamaza sana, na nyumba haja lipo bana, ha, na kazi imekuwa ngumu, ha, mapato yamekuwa duni, ha. Baba shuka ujionyeshe, imani yao baba urejeshe, ha. Hata kama mambo Johnny tricky, waonyeshe itakuwa fiti. Umefanya maajabu, na siwezi kueleza, hata nikiteleza. Nishikilie
bamba,
hiwa koku nishikilie
bamba.
Na baba umenyamaza sana,
sana.
Na hosi imekuwa noma,
sana.
Hiyo bili imepanda sana,
hey.
Hata mchango haitoshi,
haitoshi.
Baba shuka usitumane,
shuka.
Kasi wewe wacha kiumane,
ha.
Niwie radhi nikilalamika,
hey.
Nijuna feel nikasi jasikika,
ha.
Baba shuka ujionyeshe,
shuka.
Imani yao baba urejeshe,
ha.
Hata kama mambo Johnny tricky,
hey.
Waonyeshe itakuwa fiti. Umefanya maajabu,
siwezi kueleza, hata nikiteleza. Nishikilie
bamba,
hii imani nishikilie
bamba,
hii mkono nishikilie
bamba,
bamba,
ra ra ra,
bamba.
Let me go in. Baba shuka ujionyeshe, imani yao baba urejeshe. Hata kama mambo Johnny tricky, waonyeshe itakuwa fiti juu. Njia zako si njia zetu, ha. Mawazo yako yamepita yetu, ha. Upewe sifa Mungu wa agano, ahadi zako za dumu milele, wo. Hey. Yeah. Ra ra ra. It's drama. King.